Ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yami. Kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yami. Hlaba ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yami. Kanti ibolaba. Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami. Kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami. Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami. Kanti ibolaba.
Uthula mathula swathula pokana labantu fuze abantu kodwa vele bayasho bathi umshini wakho usenhliziyo. Ngathi mkhaya awungibolekele umfana wakho lo nangilo oshaya isigini kakhulu lo abathi umongeza umfoka Mpungose. Ngifuna nje ke siyocebula abafana, sibashaye abafana njengoba ngizo nje ngigxoba ngayo. House kodwa Mongezi mfoka Mpungose wawuzushayisa okwabhemile mfana, yazi wavela washayisa okwamntu yenziwa-ke manje. Ngiphindengehla ngashona olundo nimahlikihlinga lantu asinqa simende umfokandlova obuze nje nawo ukuthi ushaya kanjani lesigini sakhe. Hawu suka madoda, ngithi hlala kanjalo tethelelo mfana kasheze uphumule, kudala sibashaya ababhemisisi twentushani ithusi ibambile. Angithi wena uhlibiza mahlibiza untomsi mthandela ukuma kwamazinyana, wena ungumphathi wefolofolo elingenanhlamvu phansi kwelasedaviton. Nakulo nyaka ngisakushaya ngayo uthuthana umfokandlova inkostina naseyidinobheni yachofathofa. Eyi Gatsheni, engathi usuwuchofa kakhulu kodwa nawe manje. Yazi uvele ube yi-abnormali, uvele ukubhala umbhaqo wonke. Mabili amadoda kubhaskithi kulo nyaka awuqagele nje ukuthi ngiphethe bani. Awu 60%, ucela umusa umfokazuma. Awusuka madoda, awubuni nenkqubula kanjani ubhaskithi. Suka! Ngiphinde ngishaye nje ngomfana osemncane, kodwa ma uze umsebenzi wakho ngathi nje umuntu omdala. Ukhaya umfokamkhizi. House. Ngithi iphothi ngiphethe uJJ umfoka Mbuthulu. Useyimi njalo ngilelo langa elishisa ekuseni kusakazemini kuyobanjani. Inkunzi yamakwinja bayikhuluma khona thi ukhona bafuna bafokazana bathi umafika kuthuleke kuhle kwenkosi yesizwe bathi umehla amlandela ngenxa yokwehluka kwakhe. Yena nela zonke iy'nkali yakona labayejabula bonke abantu mabeze yakona ligqiba abafana kanje. Bayejabule enkandla kwelakithi, bayejabule emsinga, bayejabula enqutu, bayejabula kwanongoma, bayejabula eshole, bayejabula ebhekvile, bayejabula ethekwini, bayejabula egoli, bayejabula eislandani, bayejabula esazini, bayejabula lesotho, bayejabula egreytown, bayejabula efayel, bayejabula enyukhasele, bayejabula kanti futhi nasempangeni. Umahlala bemgcona bakhuza ugogo bashezi wathi yekeni bafana bakithi inkomo esivunileyo. Ngithi qhubeka njalo-ke thi ongalami uvike noma kunzima nje kodwa siyofela khona. Inkunzi emnyama bahlule sebeyigwaza amacede kwalala kungadleki kweminye imizi. Zijabule zonke iy'nsizwa ney'ntokazi yingasaqali mazizwa le ngoma. Unhleke umfoka Mpungose, uThiboze umfoka Nxumalo, uSipho umfana kaDlamini emsini, uNtokozo umfana kaLanga, uMandla umfana kaNdlovu, uSokaleza umfana kaNdlovu, uCaya umfana kaCaba, uBrice umfana kaMabuza, uKhabazela phansi kwelaseGreat Town, uThobani umfana kaNala, uNathi umfana kaNala, uKato umfoka Nala, uZolani umfana kaZulu, uSwaku umfana kaNala, uNompumelela intokazi kaMlotho, uAlile kwaMande Nala, uSibusiso umfana kaShane, uLady Max, uMasikananda kwelaseNkandla, kamuhali intokazi yaseLesotho, elangwezi nomfuni intokazi kaMbombo, umumbo omuhle wakamkhizi, uSikhova umfana kaMhlongo, uNhlakaniphi umfana kaDumisa, uMthoko umfana kaSikhakhane, uThubelihle umfana kaNalo, uKabi intokazi yakwaMagwaza, uSiqedi umfana kaNalo, uMfana umfana kaNalo, uMenzi wakaNalo, uBonawa kaNalo, uKhule umfana kaNalo, uKhujani umfana kaNalo, uMpanzile umfana kaMhlongo, uMsa uBenard umfana kaNala, uMakhanyila waseBhunu, uMlondo umfana kaNala, uNtando umfana kaNala, uMkhulu umfana kaNala, uHasani intokazi yakaNala, uSinethemba intokazi yakaNala, uNonduduzi intokazi yakwaThusi, uBonisa intokazi yakwaThusi, uKamelithi intokazi yakwaNala, uAmahla wakaNala, uMandisa wakaThole, uNkanyisa umfana kaNala, uSiphe umfana kaZitha, uSiphe uPofu umfana kaNtanzi, uSidu umfana kaShana, uNtonzi uKhwalithi umfana kaNala, Utsepsana umfana kaShesi, unathi umfana kaShesi, umzwethu kaShesi, ukhayelihle wakanala, usandise umfana kaKhumalo, usifiso wakaSikandi promotion umfana kaXima, uzamambo intokazi kaMkhize, unelisana umfana kaXebekhulu, ngoyidumelo intokazi kwaMashoko, ngoma intokazi kwaMlunguzi, uAmini indodakazi intokazi kwaHlongwane, uOlwethu intokazi kwaDlala, usilindile intokazi kwaDlomo, uzothanda intokazi kwaKhambule, uthandise intokazi kwaMantshanga, unobuhle amasuku, unqobile kwakamathi, uphethe ngokuyivuma uBheshwana umfana kaSikhathane, aphinde athokoza wonke ama-ona emareki ngokwehlukahlukana kwawo. Uyathokoza uMakhudu uMfokadala, uyathokoza uBamhlanhla uMfokagwayi, uyathokoza uMavava uMfokaSikhathane, uyathokoza uPhoto uMfokaSikhathane, uyathokoza uZwakushiya uMfokaMkhize, uyathokoza uSiyakanye uMfokaXebekhulu, uyathokoza uMusha uMfokanayo, uyathokoza uDVD uMfokagwayi, uyathokoza uMkhaya uMfokamagwaza, uyathokoza uThami uMfokaSikhathane, uyathokoza uThembisa uMfokamhlongo, uyathokoza uMzwathini uMfokamthethwa phansi kwasempahla.
Uhambe utshela abantu ukuthi uzombamba, wesitha sami awazi yini ekhaya. Uhambe utshela abantu ukuthi uzomthola, wesitha sami awazi yini ekhaya. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ekhaya. Wesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka, awazi yini ekhaya. Wesitha sikawa makangwesayi emonakalisiyeyesu uthule, wesitha sikawa makangwesayi nomonakalisinyenge zuthubule phela.
Ngizakushangaba abafana bami abayilishumi nambili, ngikushaya ngobhenten umfana kaShangazi, ngikushaya ngokuleka umfana kaMhlongo, ngikushaya ngosibungu umfana kaMagwaza, ngikushaya ngopulasi umfana kaNtanzi, ngikushaya ngosesene umfana kaNala, ngikushaya ngomandisi umfana kaNala, ngikushaya ngosilinda umfana kaNcono, ngikushaya ngobhajethi umfana kaDuma, ngikushaya ngothabisa umfana kaNala, ngikushaya ngosibufa faza umfana kaMthethe, ngikushaya ngosabela umfana kaNtanzi, bathi umuntu umsheshisa, ngikushaya ngosibonga umfana kaPhakathi. Ngithi vimba ngapho umlabalaba umfana kaKhumalo, nami ngizovimba ngapho labafana sebekhululeke kakhulu la. Ngithi ngibonga kini nonke abalandeli bomculo ngokungenzela iqiniso, nginjenjenjenje kungenxa yenu. Hawu, cishe ngakhohlwa, eyi kodwa athi nginiyeke. Follow!